guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadharka ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadane, iyagoona ku eedeeyay inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada komishanka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyay iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada. Kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad, kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga UCID ee sumadeedu tahay UCID 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan July 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan, waxay iyagoo kana baaraan deegaan, waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu ogol yahay, iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeeray guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadharka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhar qaybinta, isla markaasina hoggaamiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo ka soko wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaad qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.